sina joint. Mata flow to ya coin, mindo king wana choice. Walidhani wata boss, kumbe wali choma shoma. Choma zao ni za choma, mende na makondo. Tuko straight, wako wrong, doma na misi wanu. Wakucheza pe niko on, niko ready kirambo. Jeshi yangu bato wrong, imebeba kina Thor. Muli miss kui kill, saini situ na ikill. Tuna risk na to think, jutu nataka kuwe. Never since I was a kid, nilitamani kuit. Na mystery zina kill, doni baki kuwa kill. It was a dream, lakini nilifika kama trip. Jutamaa siku kata niliongeza bidi. Kani crown na iwai, it was meant to be mine. Muni follow mkidai, bado wote tuta die.
For madness, wrong wrong boys, tume come. Tuna madness, mirista zile ill na mabas zile madness. Tuna change game kama water into wine. Na mademu wa kitu cheki wana anza tuku wine. Oliba, Oliba, Oliba madness. Na mademu wa kitu cheki wana anza tuku wine. Oliba, Oliba, Oliba madness. Na mademu wa kitu cheki wana anza tuku wine.
Labda uningoe meno chunga huyu. Mnyama anajua adi mpaka kushukuru. Adi kwa makali bado awa kombali. Kunijua kamili we kujanga na wakili. Dani we ni mbugu wengine ya wakusomi. Na bado we si mungu wengine tupiki goti. Niko ngatua wanapanga minajua. Wachunge kuzimika jumimi basi mvua. Izi gani kwanza misi jali minadai mali. Mi bado ura papa nikisa kanga izi ganji. Kiduni yata umi yata mwaga mpaka madias. Nikisikiza mzazi kufanyikiwa pitia. Najitumia tumia mpaka nicheze na mita. Ndajitumia tumia mpaka nicheze na mita. Tunadumu, tunadumu, wakudumu.
Olipa madness, wrong wrong boys. Tume come, tuna madness. Mirista zile ill na mabas zile madness. Tuna change game kama water into wine. Na mademu wa kitu cheki wana anza tuku wine. Olipa, Olipa, Olipa madness. Na mademu wa kitu cheki wana anza tuku wine. Olipa, Olipa, Olipa madness. Na mademu wa kitu cheki wana anza tuku wine. Na hiyo beat ni kama na chapa chini. Na mambia meka wisha na uliza kami ni chini. Mystery magical kaka peti ya Aladdin. Zinafanya mina fly kila time pandi mic. Mafano washa kubali wakati kama Nike. Social media ni kipost ni malove na malike. Mademu wana fight wanataka kuwa na mi. Wanasema wrong boy unatema vitu bad you. Vitu ni bad zinatemwa. Kulua kama miwa baba dengu unatemwa. Piga scene ya kifala wati ya jona kusema. So napiga shugli safi wanakosa cha kusema.
We are strong, we are firm, we are high like a bad. Everyday our plan ya titufike fatu. Wachane na wasoro mafala wakututa. Batuwezi tukasheka